murumva ijwi ry'Amerika abatwumva mwese aho muri twongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninjye uyoboye ibiganiro Uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya nkuko bisanzwe tugiye guhera ku makuru ya karere ndetse n'amakuru ingenzi avugwa ku isi muri make nyuma yaho turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza nyuma y'ikiganiro ejo no kuvuga guhera isa 10:00 turaza kubagezaho ikiganiro dusangira ijambo nkuko mukimenyereye kuri iyo saha Reka mbasogongeze gato uyu munsi turaza kwibanda cyane ku kibazo cyazamuwe n'ifungwa ryamwe mu matorero amadini akorera mu Rwanda mu buryo bunyuranye uburyo leta ivuga ko butujuje ibyangombwa bisabwa ku hantu hahurira abantu benshi ariko namwe tubaye tubatumiye kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo ntimucikwe rero turabararitse Duhere amakuru yacu ku Burundi. Inzego zishinzwe umutekano ejo kuwa gatandatu zatangaje ko abantu bane aribo bapfuye baguyeho n'inzu z'amagorofa atatu kuri wa gatanu muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Raymond Nzimana ejo kuwa gatandatu yagiye kureba uko byifashe ni utugezaho iby'iyi nkuru.
Igihe cy'isaha zitanu n'igice kuri uyu wa gatandatu niho ibikorwa byo kurondera abahitanywe n'iyo gorofa yasenyutse byarangira mu gihe byari byatanguye isaha zine ku munsi wa gatanu iyo sanganya yarihejeje kuba Antoine Nemakarongo y'igipolisi kijeje gukinga impanuka yemeje ko ibikorwa byose byakozwe kugira ntihagire uwusigara munsi y'ibihomoka ajatanga ibiharuro ntabanduka by'abahitanywe n'iryo sanganya
twagerageje gubomora n'amatware yose yariho kuyaturabe yuko atamuhiya yari agisigaye afashwe hagati n'ibyo bihomoka ubu rero turaheraheje ibikorwa ibiharuro bya nyuma rero nabye ni ibyo nyine abantu bane bapfuye taratu na babiri bakomeretse ibiharuro
muri abo bane bitavye imana harimo umufasoni nye niyo nzu Elodie siko gukira mu bakomeretse naho havugwa babiri bakomeretse bikomeye umwe yacitse ikirenge uwundi acika ukuguru igipolisi mu gihe kivuga ko amatohoza yatangujwe kugira hamenyekane icyo iyo sanganya ryavuye ko abanyagihugu baraho bafite amakenga ku biharuro byatanzwe n'igipolisi ko bishobora kuba birenga
cyane ni kuvuga nyine hapfiri abantu benshi kose umuntu atashobora no kumenya kubera bivugwa ko ku gipondo hari hariko abantu 55 kandi hakaba hari bipondo bishika bitatu bavuga ko bakuyeyo bavuga ko bavuyeyo 50 tuzi ngiraho bahariyo nabandi gusa rero nabandi bajya abantu baba baza nyine badandaza utuntu cyangwa batembera abana aya bantu benshi kose baraya bararenga
bashira makosa ku muhinga yarajejwe ibikorwa byo kubaka iyo nzu engineer mu rurimi rw'igifaransa
ego basi birasiga ubwenge bwe uko ico twovivuga ko uwo mu engineer yagiye kugira ivyo bintu n'ukuri twe turavye nk'aya amafera beto n'ukuri ntabereye kwiyo etage
ivyo onyeje nko kuganje nibaza ko je bari nkosa je mu engineer kubera uravye ni koloni yatembye iratandukanye n'izindi korona byaratembaga byose
bitangaje kure siniyumvira ukuntu yahenuje yose ikababwicare aho no guhengamira hamwe ikaca yicara ku bantu bari kuko ejo hari abamasanganya menshi irigisanganya zitatu hariya mu gatunguru hariyo n'ahandi aho haruguru ariko iri naryo ryabagahomera bumwe kuko nawe urabona ko bitangaje
abanyagihugu muri quartier Kiyange naho bavuga ko kubijanye n'amasanganya ari kwishira amaboko y'Imana basaba abafundi bubaka amazu gukoresha ibikoresho bikomeye kugira amasanganya nkayo agabanuke
cyo nosaba nuko nyetwoza turiyegeza Imana dusenga kuko aya masanganya menga aragoye gusobanurira abantu
nosaba abafundi ko boza bararaba neza ku bikoresho byerekeye amazu barabikoresha neza kugira ngo amasanganya ntabe ku bantu
nyumvira nk'umu engineer yoba yakoze nk'ico gikorwa ko butungane bwo mukurikirana kuko aya mafera bito ntabereye ku igorofa ingano ko kose
kiretse iryo sanganya gigorofa yasenyutse kuri uyu wa gatanu igahitana abantu 462 bagakomereka kuri uyu munsi nyene umusozi w'uruzi gasenye nawo waguye ko bari ko bubakira ugo ruzi uhitana abantu 6 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
turamushimiye mugenzi wacu Remonzimana byumvikana ko tuzakomeza gukurikirana aya makuru ku buryo burambuye cyane cyane bireba itohoza ry'uko ibintu byagenze mu yandi makuru avugwa ku isi muri make tugane gato muri Republika ya Centrafrica ishami rya Onigita ku mpunzi HCR ritangaza ko ibihumbi by'impunzi abanya Centrafrica bahungiye mu gihugu cya Chad badafite ibiribwa imiti ndetse naho kwikinga bihagije HCR itangaza ko imirwano hagati y'imitwe itandukanye majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Centrafrica yakuye mu byabo abantu barenga 65,000 ituma bagera ku 22,000 bahungira muri Chad HCR kandi ivuga ko uwo mubare munini w'izo mpunzi waje wiyongera ku zindi zari zihasanzwe zigera ku 90,000 nazo ziyongeye ku banyecadi bahungutse baturuka mu gihugu cya Centrafrica ahabera imirwano mu yandi makuru avugwa ku isi ejo kuwa gatandatu Uburusiya bwavuze ko bugiye kwirukana abadiplomate b'Abongereza 23 ni icyemezo kije nyuma y'uko mu ntangiriro z'icyumweru Ubwongereza nabwo bwari bwafashe umwanzuro wo kwirukana abadiplomate b'Abarusiya 23 Ubwongereza bushinja Uburusiya kwa bwararoze uwitwa Sergei Skripal wahoze ari intasi y'Uburusiya yaruganywe n'umukobwa we witwa Yuria ubu bombi baravurwa mu bitaro byo mu mujyi wa Salisbury mu Bwongereza Uburusiya butangaza ko kwirukana abadiplomate b'Abongereza ari ukubwereka ko ibirego byabwo nta shingiro bifite Uburusiya bwambuye kandi Ubwongereza uruhushya rwo gufungura ibiro consular mu mujyi wa St Petersburg kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC kuri mikoro netyerekarekezi ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Mu mibanire y'abantu abafite ubunararibonye mu buzima bazakubwira ko kuba hari ukubana ariko mu gihe umaze kubisobanukirwa neza bongere bakubwire ko nta zibana zidakomanya amahembe Ibi ni ibigaragaza ko kubaho ubana n'abantu mu mahoro ari iby'ingenzi kandi ari iby'agaciro ariko mu buzima ntihajye habura imbogamizi zorogoya umubano w'abantu Amahoro atangirira mu miryango tubamo hirya no hino mu ngo buri munsi ariko kubwije uko bukeye amakimbirane mu muryango akomeza kugenda abikibazo ndetse n'imbogamizi zikomeye ku burere bw'abana bawuvukamo ababyeyi barashwana umunsi ukira abana bakabigenderamo ubwo nabo bakabwirirwa ababyeyi bagaserera ninjoro abana ntibatora gatotsi bakageza mu gitondo bataragoheka ingaruka zigera ku muryango muri rusange ahanini bitewe n'amakimbirane y'ababyeyi Uwazivuga bwakwira bugacya tutarazigera ku ndunduro. Iyo niyo mpamvu nyirizina abaturage aribo bakwiye kwikemurira amakimbirane ku bw'ejo hazaza heza h'urubyaro rwabo ndetse n'imiryango yabo. Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bitwa inshuti z'umuryango. Aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu. Kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango aha birumvikana ko umugore ubufitanye ikibazo n'umugabo we yisanzura ku nshuti y'umuryango bahuje igitsina ndetse no ku mugabo bikabuko bityo muri iki kiganiro mu buryo bwimbitse turaza kumenya uruhare rw'aba bakorera bushake mu gufasha imiryango gukemura amakimbirane yayo ndetse no gukomeza kubanisha neza abaturage mu mahoro Ubwo ututeze amatwi muri aka kanya ubaye wifuza kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa se inyunganizi kuri iyi ngingo ushobora kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07/28/2032 nyamuneka reka mbisubiremo ni ukohereza ubutumwa bugufi gusa kuri nimero 07/28/2032 ibyo bitagukundiye ushobora no kuba batwandikira ukoresheje imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram. Hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo zo guharanira iterambere ry'umuryango? Iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amazina yanjye mugiye kubana muri studio bagezeho iki kiganiro nitwa Mizero Crispin. Turaje mu kanya.
Ukore byose bakakwita umusazi, wanyura mu nzira wahisemo bakakwita umuyobe. Nacyo wakora kuba buze kuvuga, nuwanze kuvugwanya ese mu nda ya nyina. Introvert y'ubuzima uyibakize itahise, mistake wakoze zigeze gukomeza.
Inshuti z'umuryango mu miryango itandukanye mu Rwanda zabayeho bwa mbere mu ntangiriro z'umwaka wa 2016. Ni muri gahunda yashyizwe mu bikorwa na Meje Prof, iha amahugurwa abagabo n'abagore bakorera ubushake mu guhanira uburenganzira bw'abana. Aha harimo kurwanya ihohoterwa ribakorerwa, kubakoresha imirimo ivunanye, kubarinda gucikiriza amashuri, guharanira uburenganzira bw'abana bafite ubumuga, kubarinda inda zidateganyijwe, ndetse no kurwanya n'ibindi bihonyora uburenganzira bw'abana. Inshuti z'umuryango zisakaye hirya no hino mu mirenge itandukanye, ku buryo byibuze buri murenge mu mudugudu habarizwamo umugabo n'umugore bakora nk'inshuti z'umuryango. Kugeza magingo ya mu Rwanda harabarurwa inshuti z'umuryango zisaga 6,636. Aba batowe n'abaturage bagenzi babo hakurikijwe ubunyangamugayo babaziho. Bityo reka dutangire twumva babiri muri bo. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu David Hitimana. Aha baratangira batwibwira ndetse naho batuye.
Bashimana z'ikiyeri ni mu mudugudu wabuhora mu kagari ka Ngoma, nkaba ndi inshuti y'umuryango.
Nitwa Mukangira Maria Funta, nkaba ndi inshuti y'umuryango. Bantu bangiriye icyizere uyu mudugudu wa Buhoro barabitubwiye, kubw'abaturage nibo bangiriye icyizere, batubwiye ko bagomba gutora umuntu w'inyangamugayo wumva ukuri kandi uvugisha ukuri, umuntu mbese abaturage bibonamo, bakugezaho ikibazo kandi ukabugira ibanga.
Mubwiye noneho muri makeya ibyo mukora nk'inshuti z'umuryango muri aka kagari kanyu.
Inshuti z'umuryango twebwe ikintu dukora, tubasha guhuza ingo zifite ibibazo by'amakimbirane barara batongana. Ubwo mbese bamaze kugirana icyo kibazo, nk'umugabo ashaka kuza tugahura ku muhanda akakuganiriza icyo kibazo, n'umudamu nawe yahura na umudamu w'inshuti y'umuryango nawe akamubwira icyo kibazo, noneho twe twaza guhura turi babiri na inshuti y'umuryango turi kumwe, tukabiganiraho akabimbwira nge nkabimubwira. Ubwo bikaba ngombwa ko tuzateguza rwa rugo, noneho tukazajya kuganiriza bya bibazo barabitubwiyeho. Kwa kwibuka Martine yari afitanye ikibazo cy'amakimbirane n'umudamu. Ndetse kuburyo avuga ati ubu kugeza ubu ngubu umugore asigaye afite icyumba cye, nanjye mfite icyumba cyanjye. Ati ubwo rero ndumva ari ibintu bikabije, ndumva mwazaza mukatugira inama kuko ni ibintu bikomeye.
Ese kwa Martin noneho muri kubona bibabanye gute?
Kwa Martin rwose burabanye neza nta kibazo, kuko no mu ngo z'intangarugero watanga warutangamo abantu bafite umutekano, kuko twamuhaye n'icyizere tumutora ku bimozi mudugudu bitewe nuko twabonye umusaruro yatugaragarije. Bunduvuga ngo nta kibazo, umusaruro rwose urahari. Martin twamuhaye intangarugero mu rugo rufite umutekano.
Ukuntu babanye neza mbere ntibahinganaga, umwe agasarura ashyirukwe n'undi agasarura ashyirukwe, none ubu barahingana barasarurira hamwe zihamwe kandi uruzi kiba mu rugo. Inama tubaha rero ubundi cya mbere n'ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Inama twaba hano kugira ngo bose babashe kumvikana kandi bakundane, noneho boroherane. Umugore niba afite ikibazo agishyikirize umugabo, bakigaho nk'urugo nk'umuryango wabo, umugabo agikemure nk'uko umugore yakimushyikirije, batongeye kuvuga ngo ugenda nawe ubyikorere.
Reka dushimire cyane Ezekiel na Marie Asumpta, inshuti z'umuryango mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, bakorera ubushake mu gukumira amakimbirane no guharanira iterambere ry'umuryango, nyamara nta gihembo bategereje. dushingiye kuri byinshi Ezekiel na Sumta amaze kutuganiriza. Aba bombi bakomoje ku muryango bafashije gukemura amakimbirane no muryango wa Marte cyangwa se Martin nkuko babivugaga wari ufitanye amakimbirane n'umufasha we. Mugenzi wacu David Hitimana yanasuye uyu muryango maze adutegurira inkuru ikurikira.
Yatangiye tumaze kubyara umwana wa kabiri nibwo amakimbirane yabaye nkatangira. Njyewe ntago najya guhisha njye nari umuntu ukunda kuba njya ku kabari natindayo ugasanga kenshi nakundaga kuza ninjoro nkinze cyane nkasanga yarakaye.
Ntabwo twari tubanye neza cyane bitewe nyine no kugenda umuntu akanywa nk'uko wenda ukagira n'iby'ubura mu rugo.
Uyu ni umwe mu miryango ituye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, kagari ka Ngoma, wahoraga mu makimbirane y'urudaca ariko ubu ngubu bakaba babanye neza bihebuje. Dore ko nyuma y'uko yigobotoye amakimbirane n'induru byahoraga mu rugo iwe, ubu yatorewe kuba umuyobozi w'umudugudu atuyemo, akaba ari nawo avukamo. Aha arakomeza atubwira bimwe mu byakomeje kuranga urugo rwabo mu gihe bari bafitanye amakimbirane we n'umugore we.
2009 nibwo byatangiye cyane amacakubira aratangira kuvugana biranga. Yewe hari n'igihe cyageze aho no kurarana umwe afata ubwe burira undi ubwe burira bigera ku ntera ikomeye. Ubwo no kujya mu murima kuko dutunzwe no guhinga, guhinga byaranze umuntu akajya ajya guhinga ukwe utwasaruye akadushyira umukwe mu bye, mbese ntavugana n'undi ubona urugo rumwe rwarabaye ngo ebyiri. Abana icyo gihe nuko twagize amahirwe ubundi bari no kuturwarana bwacyo.
Ubwo baje kutugira inama, bamaze kutugira inama Zekiyeri inshuti z'umuryango, noneho bamaze kutugira inama ubwo turicara nk'uko twicaye hano muri salo dusabana imbabazi, umwe undi imbabazi n'undi imbabazi.
Ubwo urumva niba naragendaga nkajyana amafaranga nk'igihumbi akagize ikintu amarira umuryango, habayeho gusesagura umutungo, habayeho gusesagura umutungo. Abana icyo gihe batuburere ku buryo no kuwohereza ku ishuri byagoranaga, ntabwo numvaga sakemuka mu by'ukuri naguhisha rwose. Ntabwo numvaga ko ari ibintu sinzi nako byari birebire, byari ibintu nge wajyango n'ahandi hantu narindi nari meze nk'umusazi muri make, ku buryo nawe ubwe nta n'icyizere nari nkimugirira.
Natawumvaga amakimbirane afitanye n'umugabo wazakemuka gute?
Ngewe ntabwo nabyumvishaga, ahubwo nene nafashe umwanzuro wo kuzagenda.
Kwibuka Maritini na Nyiramana Prusira bafitanye abana batatu b'abakobwa. Aba bombi bamaze imyaka irenga 10 babana, bakaba batuye mu mudugudu wa Buhoro. Aba bombi kandi bishimira ibyo bamaze kugeraho nyuma y'uko bavuye mu makimbirane bahoraga bagirana.
Ubu ngubu imyaka ibiri irashize nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, sibye yuko tutaragera ku rwego rwo hejuru, ariko tujya inama ibintu dukora. Imyaka ibiri irashize neza mu rugo nta kibazo tugirana.
Nyamara ngo nubwo bahoraga barwana banateza umutekano muke ndetse n'induru, aha nabo barakomeza bashima inshuti z'umuryango zabafashije, ubu bakaba babanye neza.
Baraje tuganira ku bibazo byacu mu rugo uko bigenda. Ubwo barangije batugira inama ati wenda wowe mugore ukwiye kwitwara gutya. Nkabyumva umudamu mugenzi wanjye akangira inama, ubwo n'umugabo nawe akabari undi nawe umugabo mugenzi w'umugira inama, twese bwo duhuza gutya izo nama batugiriye tuzigenderaho kugeza na n'ubu.
Cyo zamfashije uwo munsi ziva hano mu rugo nge nahise nsubira ku buriri mbana n'umugore.
Noneho no mu cyumba bisigaye byifashe
rwose nta kibazo.
Uburyo utubanye urebye ibyishimo mfite mu mutima wanjye, ubu numva ku munsi hari ngiye kubyibuha nkajya niyongeraho ibiro byinshi, rwose nanjye mbona bigenda neza.
Reka twifurize iterambere rirambye uyu muryango wakemuriwe amakimbirane n'ibiganiro bagiranye n'inshuti z'umuryango. Dushimire kandi n'inshuti z'umuryango Ezekiel ndetse na Marie Assumpta bagize akamaro gakomeye mu kubanisha neza uyu muryango, none maginga ya ukaba ubanye mu mahoro. Atubibutse ko inshuti z'umuryango ari umugabo umwe ndetse n'umugore umwe batorwa n'abaturage mu mudugudu hakurikijwe icyizere bababonamo. ariko bakunzi bacu namwe mudusangiza ibitekerezo byanyu mugira icyo mutubwira kuri iyi ngingo. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango mu gihugu cyacu?
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande. Nje nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana Papias akomeje kumwiza ubunuka mama Yusufu kubera amabanga abitse. Mbabazi nawe yari yerekeje mu rusengero kwereka Imana iby'ubukwe bwe. Reka habana ariwe dutangira iki gice.
Naho ubundi mama penda mukunda nukuri kandi urabona ko Uwiteka ari kugenda akora ibitangaza. Amakuru yo ni menshi mama. Sekeje ubundi Mbabazi yatinyutse akajya imbere y'abakristo mu rusengero agatanga icyifuzo cye cy'uko Imana yadufasha mu rugendo twihaye tukazasezerana njye nawe.
Imana ishimwe
rwose. Ariko rero nuko sinzi ibyo mubamo. None se ko yaravuze mu rusengero bivuga ko bigomba guhita biba?
Papa, ariko Imana ifasha uwifashije. Namwe nyine mushyiraho akababyeyi mu nsengere kandi Uwiteka azumva amasengesho yanyu.
Yego mwana wa tugomba natwe kugira uruhare muri aya masengesho. Ahubwo guherejo papa wabinyemereye rwose twayatangira maze tukiriza nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tugasengera icyo cyifuzo.
Nuko
ariko uzi ko mwambonye koko ngiye mu rugo rwanjye nkiriza kandi nta
none
ntibishoboka kabisa. Uzagende we n'umuhungu wawe mumiririze njye nta mwanya nakwibonera. Uretse ko umuntu atekereza hafi kuki se Imana yashyizeho kurya nibaza ko itarizi ibyo iri gukora. None haranditse ngo iyo ubuze ubwenge n'Imana
irakurya.
Ariko noneho gatsimbanye urandagije niko. Ubwo se ibyo uvuze byanditse mu yihe Bibiliya koko?
Mumbarize
ubwo ni mu byanditswe n'intumwa nako simbizi mukabura gukora mu kuri bwo magambo. Kandi sha wowe na nyoko ndaje nongere mbahunge ndabona mwaragora amategeko menshi mu rugo rwawe.
Iki oya papa sigaho rwose gutekereza kudusiga gusa nanjye nugende nzigendera nanjye niyambukire muzambure n'ubundi ntacyo nsigaje.
Abije karame sinigeze nsobanukirwa neza. Ubushize ubwo mwari mu nama na habana yanyuriyemo bikiya kuri telefone ariko shanari mfite abakiriya benshi banyuziye hejuru ku buryo ntegeze mbisobanukirwa neza. Ehe amahugurwa bimeze bite?
Mbere ya byose twagize igitekerezo tugamije kwigisha abakuze mu mibanire myiza mu rugo.
Wow
urubyiruko tukabigisha kutijandika mu biyobyabwenge kurusha n'ubusambanyi.
Mwatekereje neza cyane ndanezerewe n'ukuri.
Kwanavuze rero ku bijyanye n'imyororokere y'umukobwa cyangwa umugore bityo izo nyigisho zikazatangwa tubifashijwemo n'impuguke zabigize umwuga.
Wow
gusa hagati yacu tuganira twarebye ku mpande zose ubuyobozi twebwe nka club ndetse n'abagenerwa bikorwa twabonye ko byaba byiza tugaruyemo amarushanwa kugira abantu bazitabira ari benshi.
Ndumva none ibi nari byiza cyane. Mwarakoze gutekereza gutya. Nanjye rero mwarahambereye sinzi ukuntu
nabikora.
None sereka mwibarize ubushobozi buzava he rero?
Ubushobozi bwo turacyakusanya gusa hari amafaranga ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye mu kuzishyura za mpuguke zizadufasha mu gutangira ibiganiro.
Ndahira ndanezerewe.
Ndetse n'ikigo cyatwemera amafaranga azifashishwa mu gutangwa mu gihe cy'amarushanwa. Ndetse n'abana nawe yaduhaye inkunga mu bijyanye n'ifunguro.
Ni byiza cyane. Nanjye rero ndumva nzatanga amafaranga kandi rero nzabafasha aya mahugurwa. Se Minyoni waba warayamutumiyemo?
Yo baba we shagaku uzi ukuntu nari ngukumbuye. Kuki utaherukaga kuza ku ishuri?
Umwana mu rugo wabandaburije byabanje bakanye ngo fora arte
fora ese bwo gukora iki?
Umva ndake erega amaze gukura Minyo ngeze mu kigero cyo kumenya kwijerera amafaranga. Kandi mbere byari bigoranye hariya mu nkambi kubera ko batangaga ibiryo gusa. Ubu rero ni kashi batanga kugise mu rugo batayamo.
Njye ndumva mbibaze neza ayo mafaranga ari ayo kugira ngo mubashe kubaho mwese nka famiye.
Atara yo kuguha ngo widegenge nkuri
eke ibyo tubireke ne dino ndende
yego ko
none se minyo
karame
ngaro nkumbuye
sana
yewe nindaga kuza turi ku mutima
yego ko
umva uziki impamvu nagarutse ku ishuri ari kubera wowe
none se maze igihe kinini utiga none se nguje kureba jyewe
nkuri kimana umva ntitaye kubabyaye urwo ruhinja nanjye narubera papa
Ari
cyane ko kiduhe wagutenda yanatorotse atari hafi ubundi tukibanira muri paradizo njye nawe shamyo
ariko se ndarota cyangwa niko gaku ubuzima mvuyemo bwari bunkomereye none ngo njye gukundana ubwo se uramutse unteye indi nda nayitwaraye ngo kiduhe se yatorokeye
indi se ko yabari yanjye wayinzanira kiduhe ngo bamugihugu cya
Yego papia, ese ko mbona wanitse agatuzara aya manywa koko?
Aha, wahora niki? Ubu se yobe ukunda inkwi zabuze? Iyo ngeze amahirwe nkagira aho ndushikuza. Arwasa nkarubika mu nzu da.
Ariko rero nawe ntugakabye. Ubwo se ni ngombwa kurwasa kuri uru ruzuba koko? Ntiwari kurubika ukaza kurwasa arihombye?
Ariko sha nawe soronga. Ebyo wagize urundi rugo ugomba kurwereka kurwitayo. Bityo umugore muto akakwibonamo. Bitabaye ibyo, nansare wanjye uri hariya. N'ukuntu ari mwiza bazamuntwa.
Urabivuze uranyibutsa mama Sabine umugore wawe mukuru. Aherutse kunkabukira mu rusengero ndumirwa.
Wewe wagiye gusenga se?
Ni hanganye mpakojya.
Ntetsa soro. Kose ibyo bintu ntabyo narinuwe nkuzobe.
Twageze dutya tuba tugiye mu rusengero.
Eh,
tugiye kumva wa mwishwa wanjye. Baho baramuhagurukije bamuha gutanga amashimwe.
Amashimwe?
Eh. Mhm. Akigera imbere. Ari hanukira ngo bamuragize Imana ngo azashakane na habana
yobatse. Eh, twataramye. Eh, ngoze mama Sabine yarabije ma.
Ewa, nagiye kumva numva aranyihaye. N'iminota 3 mu rusengero. Ubonye ntabyiviramo nifatira inzira ntaha amateraniro atarara.
Sha, wahuye n'uruva gusenya. Ihangane. Isoro. Reka ngwane n'urukwe rero nze tujyane hano hepfo. Wasabira agacupa tube twiganira. Wenda nagira ka morale. Ariko mama Yusuf ura hano hepfo. Yazanye ibuye riryoshye. Ariko aho bucyara nawe ndamutera tatu.
Itegurwa ry'amahugurwa rarimbanyije mu itsinda ry'amahoro. Gakuru nawe yiteguye kuba se w'umwana Minyoni yabyaranye na Kiduhe. Papias isuyuwe ashaka guteretana mama Yusuf. Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubandi. Ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook. Hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubandi. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe ni we wafashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida mukundene. Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yo gusoza reka tubibutse ko mu gice cya mbere twaganire ku makimbirane azonga iterambere ry'umuryango, ariko twibanze ku mugabo n'umugore bitwa inshuti z'umuryango. Aba ni umugore n'umugabo batorwa n'abaturage mu mudugudu kugira ngo bafashe imiryango itandukanye gukemura ibibazo bafitanye ndetse no guharanira iterambere ry'iyo miryango. Ezo Kiyeri na Maria Sumta, inshuti z'umuryango, zatuganirije uko bakora, bityo mu rugero batubwira uburyo bafashije umuryango wa Marte kuva mu makimbirane bahoragamo, none ubu babanye neza. Bakunzi bacu twabanye, namwe murabizi ko tujya tubanigana ijambo, ibitekerezo byanyu, ingero ndetse n'inyunganizi bihawe ikaze. Ese mubona hakorwa iki kugira ngo inshuti z'umuryango zigere ku ntego zabo ziharanira iterambere ry'umuryango? Ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram, kombe mutubona mushakishije ikiganiro ejo.
cyangwa se mukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728082 32. Ereka ikiganiro cy'uyu munsi gihinira ha kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe, mbagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena. Namwe twabanye turabashimiye cyane, kandi nyaboneka ntimukoreho urushinge nyuma y'ikiganiro ejo. Mukomeze kuryoherwa n'izindi gahunda za radio Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bateguye ikiganiro ejo. Mu masoko ndamake kandi mukomeje kutwumva n'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isa.